Ere ke le tlhalosetseng story o sa iragalo re ntse le mentse a shifoo batho ba emelela batho bo na jase tate ba re ke dishapastoeta a netseite kerebeao jo a tla irala netseitele o le monate thata jo ae chaba jo Shapo, spiti titi, urbo, taka taka, no, banavana melanita fula. Ah, yes, with only flick, even eh, anarla pileta, tayo, city, dani tayo, nula lane, eh, nagalapi, lindu, no, I'm